Niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Kila wakati niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Kila wakati niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Pole pole ninasonga, patience, 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 na nguvu zake Mola, present, 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 ninapanda juu, yale umetenda ni makuu, inabidi ni kushukuru, yale unanena haya tudhuru, nipe nguvu ni kusifu, maarifa na pia ubunifu, hey, najua wewe ndio mwalimu, sifa zote ni zako na utukufu. Niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Kila wakati niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Kila wakati niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Nimefanya makosa nikakosolewa, sani dhambi sipendi kubeba hey, pia sipendi kuteta yeah. All I want is my life to be better. Na yeye ni possible, bila yeye kila kitu ni ngori jo. Hakuna worry so, mbele ya Mungu tuko kama ma warriors. Tushukuru lazima tuseme, yote ni yake amka tucheze. Tuko na yeye, tuko na yeye, tuko na yeye, tuko na yeye. Niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Kila wakati niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Kila wakati niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Tucheze kidogo, moja mbili acha tucheze kitoto yeah. Yake tu yape kisogo, hakuna siri kwangu shetani kidogo. Tucheze kidogo, moja mbili acha tucheze kitoto yeah. Yake tu yape kisogo, hakuna siri kwangu shetani kidogo. Niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Kila wakati niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Kila wakati niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Kila wakati niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh. Kila wakati niko na wewe Mungu wangu na bunasi eh.